Ngithunga shipata zam yazi. Batsabo all white abasasebenzi. Ngibamhlobe manje. Yo. Akagazi par. Akithi ngizobona ubuke. Yo. Yabuza kanti yakho. Yo. Yabreza. Yo. Natwa. Yo.
Kelo kolele sajem. Yo. Mina ngiziphilela nabo heavy K. Yo. Tell me, you let me say, Jen. You come back and flow with say, Jen. You just say, Jen. You sometimes you have to stand down. You say, Jen.
Tata Nasty Spoglu Joseph, you izinyawo zakho phakamisa ikhanda lakho phakamisa izinyawo zakho I
Zana
ngolwami ngolwakho wedwa.
Thank you. ngilahle kanti mina ngomile futhi angeke ngilahle futhi angeke ngilahle.
Sana lunjani, eh, sana lunjani.